kuna munhu a tlakubyela ku pfutseke ma i n'wi nyika swo dada xura ku pfutseke ma i n'wi nyika swo dada xura ku pfutseke ma i n'wi nyika matanwako lwa ku pfutseke i wa n'wi pfuna munhu a tlakubyela ku pfutseke ma ka masiku lawa tanga mtima i pfutseke ma
Wa ngupfuna munhu a tlakubyela ku pfutseke n'wako kombelaka.